Yesu ni mwemwe bansalile. Yesu ni mwemwe bansalile. Yesu ni mwemwe bansalile. Akale. Nimwe mwebe nsho mwe owandi. Nimwe mwebe nsho mwe owandi. Nimwe mwebansalile akale.
Sana totela balubuto mwananga, njikalila ukushishi munaimwe, lesa mpele nyamaka kutisonde limimone mwe wandipa.
Shekumbabulili, you are too perfect for that. Yeah.